yako, I know zuri wako ndio kikwazo changu. Macho yangu, I say picha yako, I know zuri wako ndio kikwazo changu.